Zekati nafunye njogera njogera chimune cho chijja kugwa
chijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siafa jinja nafunye njogera njogera chimune cho chijja kugwa
chijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho kijja kugwa maze banga kunsi ndabye ebintu ebinene ndabye ebyeralikiriza ebityemula emitimisa waliwo ekintu ekijja neweebuuza kye kinonye naye nnina enjogere wange tina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Mani, waggulu wa buli kintu waliyo Katonda.
Mani,
kati mani, era mani,
mani,
waggulu wa buli kintu waliyo Asinga. Erinnya lye
oyo
ye Yesu, yane
ye Yesu,
Yesu. Abali na kusasula necho chijja kugwa omuntu wafane ba muzika chiba chiwede asigaza kuzukira
necho chijja kugwa
nebuduke misinde chiba chiwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulu minyo Bela nesubi osigaza kugagawala Obwavu bwa tuluma Embera yatukabya na yetwatelera Olaba nafe twatelera Danieli mubunya bw'empologoma Zali nkambwe nnyo olaba necho chagwa Penina ya jerega kana Ya mukabia maziga Na ye ya sirika Oli ya zana
Necho chijja kugwa.